Wewe, wewe tudumakidi kweli. Unapajua mwaka, unapajua migombani, unapajua majengo, unapajua makambini ama unapajua sogea. Kama wewe ni Tundu Makids, enza.
Mzumba Bay.
Tundu Makids.
Oh yeah.
Tundu Makids.
Oh yeah.
Tundu Makids.
Hi.
Tundu Makids.
Oh yeah.
Tundu Makids. Tundu Makids.
Oh yeah.
Tundu Makids. Tundu Makids.
Yeah. Tunduma kunaga wa shamba, Tunduma natoka wa jancha, Tunduma natoka gakamba don, nyota kizazi cha mwaka, Tunduma nyingi pesi kali, maboi nuna ndo atali. Ukija boda usijelesi, lesu, utaja pigo tupe kesi, kesi. Tunduma godi kato besi, kila kona mambo yes, biz dele tunafosi, hakuna kima wala ndezi ye.
Tunduma kids, yeah, Tunduma kids, yeah. 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 Tunduma kids, yeah.
Tunduma kids,
Tunduma
boda, business city,
yeah.
Hakuna mashoga, Mungu na sisi, wanga wana roga, Mungu na sisi, wanga wana roga. 1-2-1-2, mic check 1-2-1-2, kiswahili ni kibantu bantu, namba zote chafu chafu, baridi barafu rafu. Chipaka kids, Waka kids, Majengo kids, Sakwis panda,
Tunduma kids, yeah. 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 Tunduma kids, yeah.
Tunduma kids, hakuna mnyonge kuliko kuleta unyonge. Migola migola migonge, napiga makonde boda na konde. Mambuli Michael Tyson, yeah, napiga makonde. Kidali we jembe, napiga za chembe. Kilima hewa,
Tunduma kids.
Kilima jalo,
Tunduma kids.
Huanjani,
Tunduma kids.
This mocha,
Tunduma kids.
This mocha,
this mocha.
Alafati on the way,
hey.
Tunduma kids inajidai,
hey.
Mas niche wa so gay,
hey.
Mas niche wa so gay,
hey.
Manzi wa kwanza kumpenda alikuwa ni mama,
alikuwa ni mama.
Manzi wa pili kumpenda alikuwa ni dada,
alikuwa ni dada.
Neni wa kwanza kumpenda alikuwa ni baba,
yani
mea wa kwanza kupenda ulikuwa ninga navuta mashati. Hapo nikajua Tunduma mahut, alaipika tipa lepi masuti. Riziki zikija na bana bana bati, Mungu kablesi anafanya fan.
Tunduma kids, yeah. 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 Tunduma kids, yeah.
Kila siku tusaka michere, tupigi misele, misele leko. Wakinga wangoni wandari wambele, wapi wandengereko. Ukileta za kuleta ubaki saramu, fuluma sono neko. Mbuja nutoka Shanghai,
sorry.
Mbuja nutoka Shanghai, zikodi upupu vai. Home city home, ukija wakuja na kaa ukai. Kila wapila ni kila, kila ni pila, pila ni kila, na kila ni kila ni fuluma pila.
Ukija bado usijelesi, lesu, utaja pigo tupe kesi, kesi.
Boda number one, yeah, boda number one. Boda number one, yeah, boda number one. Boda number one, yeah, boda number one. Boda number one, yeah, boda number one.
Boda boys classic, Songboy Steve Bangers.
Just wait though.
Aye.